out this jam from a black man music promoter.
Exclusive, the Sound Music Production.
Tuwa balati ya bafite kapili Kona kuli bapose kela nika kani kwa pili Kona mwana shwezi jesu kapili Kwikili kumunata mama zoho musipili
Aleluya, aleluya Wanundua, aleluya Mkulumpi, mkulumpi Sambi mkulumpi Mkulumpi, mkulumpi Sambi mkulumpi
from aplangamusicpromo.com.